Masiaswa Records. Records.
Aiba phone ile chose twana.
Yes sir. Dubane 10 past 4. Kakela ngiphethe ba.
Aya uphethe umuntu kule.
Aw imani.
Ma uphatha umuntu uvela yona.
Hey konje upass 3.
Hayi inhlamba afana.
Mungibona ngidisa kwasana, anginandaba nginokarati. Angisoleli igroup elineshwapha, mina ngidila nebaka G. Kanti kwi-OBC anginankinga noMaster D. Naye uphelele ushankini, akusekho Masala D. Nomlazi ukhiphe itephe work, iyathengwa ama-fans awu-6. Plus abantu abanazwelo, noma ingarepha ngosizi. I-rap ukhehla yingokudala, mele ukhuphule amasokisi. Muhluleki plan okuqala, ugay uhlezi unoplan B. Yakhumbula ufake ukuselepha, unkozi wakusupporta wasitshela. Ujikela ama-fans wena ngokufaka kwi-post enoquest. Wasibona usomaqhuza, uphefomanga bakuthathe. Ispring sezirastile manje, kuphelele phu kusibhampela. Ngapholova bayacross, abakhathele ukukusahisa. Ngathi udokotela ozimele manje, usuhamba uzalisa. Mina iyoda iluze nginayo, ukudliwa kwi-backlink emfazi. Wena ngathi ubroke esontweni, unikele ngesihlathi. Kahle kahle nonke master plan, nomaphara nginizwa. Nilekha yonke indawo, ngatshelwa i-Cherokee ngizwisa. Nayo uyalaza udaba, wayibiza kumina yamhlehlisa. Kuba kukho garage, mhlawumbe ikona bempakisa. Nabisa amanyele braids, ziblaze igada amaphutha. Ngeke ngibhekilishe no-Big John. Wadla mafutha, baphele lapho mbovu kona nemhlathi yedonki. Even u-MPZ simaze nobusomu nesigodi. Wa-create i-competition, umhlangano ibiza ngesando. Why ungazibizi ngoma mbiza, ngoba uyazazi unochatha. Ufika uzimixe negenge commercial, bese uzibona uyirazo. Yeka nini ukusichathela nencegele emise kwempasa. Into eyangigculisa iyodwa, ukutshotshela kwestudio ejozi. Showcase izipitshi za-Oscar, wekufikisa njengenyoni. Walibela ukusaha eklabhini, nesiqhomo ezinengozi. Wabuya waphupha i-dog style, kanti uflathele idlozi. Usulandela amasha slima, ngoba we support ingcosi. Kuthiwa ufaki nesenti, mothola imadlana egoli. Ingane ilala ngophuthi lodwa, mani kasavuthwa ngiphontshi. Lapho ubhizi nabaqwayizi, kona usufana nesibozi. Ulopholo kabi wena, oyeka nini ukuzenza ibhosi. Amajita neminyaka wina, kodwa imiklomela kayitholi. Nakusikuva netsunami sesifojile, wena ixoka. Unezidaba kabi lo mfazi, nomlomo omiso kwampofu. Fuck indaba zalama interview, vela gcwele uthathe. Ukusakaza nje eredweni, babiza abangani babo. Bangapha bafuna iplatform, zitsha amameseji abo. Nobhululu babo laba, eredweni sekeyanjani. Nekingi yebuzz on buzz, inecrash ikhanibhali. Ayibo, nakungidideka, uyikingi wabekobani. Oh shame, sekuthwele namakingi esingawazi. Usekhathele ubhedi wakhe, ikhanibhali ufuna ucansi. Ukushisa edebheni kususwa yimina, kuphinde kususwa ubusika. Ukuthi kususwa umthinayo, kusho lokho edakwe yinciki. Nalo mthinayo wenu man, samfayithela saze saqimba. Sacelile inapheka wash, fastafak lenki yasiva. Kodwa njalo mangikhiphile u-out, uyangivuma uyaphosta. Nomunye wangenzela ukuqonga, ngabona weshawi arost. Khumbula usagciwane, eyi ayaphupha amadoda. Washintsha wabamnyama, ngathi uyange phunyuke bemosa. Indoda ngibiza ngegama, ngiyona imbuzi ekudla igqumu. Bakudisa ngevar, wena walibala amahlayo omnuku. Phela imisi ngibhaphune, mimnandi kwizitwane ezisakhula. Muyilalela isizwe, yezwa lo madala ubanjwe iwunga. Baningi engizobabasela, ngekho sangoma esizobhula. Nongungile ubhunguroza wamadisi ofuna ukubuka. Bapretenda sakunyanya, khona izitha zizojabula. Yazi ningithanda kami nina, mangakhumula ningacabuza. Idubane nilisaba kabi, mina umuntu osane. Sibindi zonke zize emva kwami, ngisiphathisa izithebe ezine beef. Mubona bengixhaza kwishow, suke sengithatha ukhisi. Phela nezintombi zabo senginokuzikhiya, ngingaphethe ngidi. Umlazi nomashi inanda, sengiyagoqa ngedistrack. Ningangisabisi ngo-IRI lo zace ngathi uyatrack. Ngibuyele efolweni, yazi bebonke anave bewek. Ngingithusa ngomavari, urephe ngathi enqeni bayamenza. Ituzuma nelindelana, amarepha adume ngokuhleba. Ningangitsheni ngoflemakazi, urephe ngathi umumethe nehleza. Crash only pro, amarepha khona sabukugeza. I'm sorry to say, lapho ngihloni ipu freedom ukuphela. Ngingarespondi ngemsangano, nice quality. Ngiphethe ukhedi, ngidlovolova bebonkana la. Xolela amaleti, sazoshuba la. Rhudula uhle ibhiribhi ngephedi. Le track esayishaya nawe slima, sachethela oplate. Manje usuthi ngasaba ukuyikhipha, uringa into ongayazi. Mina ngingena ngapha isiduphu, ngakade uproduce ubani. Usukhohliwe indoda, ngiyazibambela kokuqala uyigwala kapha. Wabalekela uhlupha zafe kakhonge sethole ufazi. Izinyawo zashayisa isiphundu, ubalekela abanye abafweni. Ufohloza kanjani undoda, ikazi likhophoza kwesiphethi. Ihlibhiri ihlupha kodwa vela amasimba nepesi. Nasukuchoma ngobheba imama, abathusa ngotakwethu. AM unginyanya yonke, kwena wedwa hlibhiriphi. Utshela uhlupha zafe ze kwibhexa ye kuphixiphixa. Umtshela ngakhohlwa isiqoko nepandle emahliphihliphi. Ngifuna ukuniqoba nga-one nonke, nginenza ama-pieces. Lapha ngikaze ngifiche mrepha, ngoba ngiyazi nihlala nibheda. Nishoda ngomuntu ozonitshela, inenombolo inganisalela. Ungazibiza ngohlupha zafe mesuthi uzophumelela. Ugqoka kanjani la cost, ungazwani nendlengwene. From 2013 ngiqala ukurepha, idubane ngaliphatha. Manje khona ohlupha zanye, yakubike leyo mpathi. Ngavala umaxaza, ngayifojela, okay iskime nandi. Ikhukhela underground, isidliwa yini isilwele ekhanda.
Mangizisa izingoma zakhe ngezwa bandla lo mkhulu uyazama inkinga megxile ehlambene desperate efuna ukuqama umedisa bolova nakakhongo wazwathola impama wathi uzama ukuzibambela skili bamphokoda emhlane wabhifa nesplif kwakubhedela nasa usihlulanga wathi ungisakha istif nganyanya izidebe nasa usinukanga lesi sihlalo sobukhosi wena ngeke uzusithole ngingafanga zithatha umhlalaphansi ngeke ngixole irep ungayekanga lalela hutazanye hlampa irep wenama uyiphethe kudala kufika ubhungu uriza manje teda nempandle nesikhathi akho ntombe ethanda wena nezidebe ezibhedada menzothi good effect sengikhohliwa uphelele ekhanda
ngiyafuna ukwazi ukuthi ngiphethe bani kwi-part 5 dash didilizana sicefa ikwenye ngqongqo ayon close
yayizwa le beat yamesaya akhethi mfana
sizophinde sibacaphule
sihi
Masiya Swa Records
I know
Records.
Zwe
Records.
Yo Masiya Sompisi Hlubi M salute.